You say this thing called love, you know, it's beautiful, but I feel like it ain't for me. At this point I need somebody. They say nobody is an island. Nanya tiny kwa company. I've been single for so long. My sister Sophie told me tadari. Hapa ilipofika now is alarming. Ushapitisha miaka zaidi ya 30. Now you need a family. But I told her, I can tell you many stories about love. God damn I love love. Even though love don't love me so. I've been to many places searching for love. Even though love don't love me so. Kwenye mapenzi sina fungu. Hata nikipata mpenzi mzuri na kurupuka na mvuruga. Kama mapenzi nikipato. Kwenye mapenzi sina fungu. Tofauti na leniza bibi na baba pengine rafiki na ndugu. Na hata na upenzi linaweza kuchacha. Wanasema nitakufa mpweke. Toka toki na bajeti. Vipi sijapata mpenzi hata mmoja anayenifaa.